Yeah, wahlale ngathi usulahlile ithemba. Xoxela mina ungakhali ungavumi bekuhlulela. Bili nokuba nzima mawungena lutho uzoswela. Bakujabulela ukuba right more wrong moni lesokutshela. Ngocela uzophiwa ungantshontsha busi subusela. Uhambe zoba umnyama uphusha imoya emibi kuphela. Wabulala ngesikhali usele uyamudla unembeza. Ungcolile siyamazi ufihle ngakho kuhlezehleka. Lo muntu obuthi uyamazi uyena impela ungakujikela. Empilo ngifunda okuningi noma ubani uzofa yedwa. Ngosaphila umthandaze wazi kuhle nokuzimela. Wonke umuntu uney'nkinga omunye usefisa ukusweleka. Ithi ngami kanjalo uwena ovumela ukuhluleka. Ungakuveza ukuxakeka kwethu abantu bazosihleka. Amandla walingana impilo sonke sayizamela. Onothi uzohlekisa ngawo sizinakho ukuswela. Inoba hlabe ngizama impilo konke akwenzekile. Sozabalaza noma nzima silale ethembeni. Sithabe ndifane nafu lakha waste my energy. Sizothandaza nzina. Inoba hlabe ngizama impilo konke akwenzekile. Sozabalaza noma nzima silale ethembeni. Since I've been running, I feel like I waste my energy. Sizothandaza. Ngizophenya into isikhathi sazophela. Umuntu uyasizakala inkinga mayingekho ngakuyena. Bazokuphendula isilima abanye mawuzohleza ucela. Khalele ngaphakathi into engayithanda ukudatshukelwa. Khona izinto zenzeka kodwa ungakufisi ukuzihenga. Khona ongenabazali nomunye akasenathemba. Uyabazi ubuhlungu bokungazi uzodlala nabantu bekuhleka. Uyakwazi ukuhlala bekukhomba ungazi wenzeni bekuxheka. Wena uphila kamnandi engakho into ongayazi ukuswela. Lo mhlaba sicophisiwe impilo ayithembisi ngiyakutshela. Sibukeka sijabulile kodwa ngaphakathi yadleka. Mhlampe kusazoba nzima mangathi uyaflathela. I-life engavuma kekho ngafisa ukuphumelela. Awubonge usaphila kuzolunga uma uzobekezela. Amandla walingana impilo sonke sayizamela. Onothi uzohlekisa ngawo sizinakho ukuswela. Hey, you know what trying to make pillow gon' ka kwenzeki. So zabalaza noma nzima silale ethembeni. Since I've been running I feel like I waste my energy. Sizothandaza nzina. You know what trying to make pillow gon' ka kwenzeki. So zabalaza noma nzima silale ethembeni. Since I've been running I feel like I waste my energy. Sizothandaza nzina. Hey, sizokhuleka. Noma kunzima ngeke sivumele ukuhluleka. Muso wezulu sowuthola mangabe sicela. Kodwa ubuhlungu angivumeli noma le ndlela inameva. Hey, sizokhuleka. Noma kunzima ngeke sivumele ukuhluleka. Muso wezulu sowuthola mangabe sicela. Kodwa ubuhlungu angivumeli noma le ndlela inameva. You know what trying to make pillow gon' ka kwenzeki. So zabalaza noma nzima silale ethembeni. Since I've been running I feel like I waste my energy. Sizothandaza nzina. You know what trying to make pillow gon' ka kwenzeki. So zabalaza noma nzima silale ethembeni. Since I've been running I feel like I waste my energy. Sizothandaza nzina.